ZWAP.com.
Abana Chimoria Young Seven
Kadoli
Kadoli means the
Amatabogeta
Kadoli
Elito Pigley
Panamishanus
So too.
Ha! If I want that so many.
Oh yeah.
Bombo cracky bombo. You put the slay. Isi shaba na bumu kati bumu ne fula ikati kaso kolo kemi sana shaba kukuta ikati libelu tuka fundula kuwa fula ikani wolo wolo pitu dambe kuto kukuta ika
iwe kameshe flanks kwa tukumonze talaba kwa mpa kupote kakuna boba nina botaba pempa zikini kitu mwavye polo mpila wakaki watonke mba msomani wazubila pari kaka makaka kaka makaka iwe pari kaka makaka
ZWAP.com.